Mungu atukuzwe, hakuna kama yeye, ni yeye toka kale, na chimba kama kwavi, nataka hiyo male Jumapili kanisani, nikifuruzane, vijana hatulali, kazi kwake mavi, na Mungu atukuzwe, vijana na watisha, masela na walisha, yeye analisha, ubongo inashiba, tabu weka kando, naomba tu ubondo bila flow, million, na savai bila do, Kiswahili inasema, ukosta takupewa sita kwako, nida hivi kasha hiri miku. Ani wanadai misupiri fani ya mziki niko era kabakteria neki anza tema utadhani susumila Kenya nchi yangu sinajera Argentina vile mina flow natisha atariana mziki yangu kali ukisiza utawaka zina la kwangu linatisha kama mama kwa flow mina flow mi mkali kama wewe
leo niko chini kita sinato tulize kwa nini shida ziko mobila bado natituma fasana magoti nina piga fasana nasema mola hata duma